dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, nanjye abakurikije ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje. Dusangire ijambo ya none yagarutse ku ruhuri rw'ibibazo by'imibanire icumbagira hagati y'u Rwanda na Uganda. Tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo u Rwanda rwahisemo kubuza abanyarwanda kongera kujya muri Uganda no gukumira bimwe mu bicuruzwa byajyaga Uganda. Nubwo ari uwo munsi byatangiye muri ubwo buryo, hari hashize igihe gisatira imyaka ibiri imibanire itangiye gutosekara. U Rwanda rurega Uganda gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano warwo, guhohotera abanyarwanda barubamo n'abarugendamo mu bikorwa bitandukanye, kurutambamira mu bikorwa by'iterambere n'ibindi. Uganda nayihakana ibyo birego yivuye inyuma ikavuga ko nta munyarwanda n'umwe ufatwa muri Uganda agafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ivuga ko abafatwa muri ubwo buryo baba bari mu bikorwa by'ubutasi bihungabanya umutekano. Nibutse ko mu minsi ishize Uganda yahambirije shisha itabona umunyarwandakazi wari ukomeye mu kigo cy'itumanaho cya MTN. Uyu yari kumwe na bagenzi be barimo umufaransa, umutaliyani n'umubirigi, kuko ngo bari mu bikorwa bihungabanya umutekano wa Uganda. Uganda yiyongereye ku gihugu cy'u Burundi nacyo kidacana uwaka n'u Rwanda kuva mu 2015. Ababikurikiranira hafi bagasanga nta burambe bw'umuryango w'ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru mu gihugu, ko ari bitandatu bitatu muri byo bibanye nabi. Amateka agaragaza ko u Rwanda na Uganda byamye bibana neza mu nzego zitandukanye, hamwe nk'abana b'impanga, ubundi nk'abagore b'abakeba. Bizarangira bite rero? U Rwanda ni urwa gatanu mu bihugu Uganda yagemuragamo ibicuruzwa byayo. Muri iki kiganiro dufite abategetsi bavugira ibihugu byombi kuri iki kibazo cy'imibanire, dufite abanyagihugu ku mpande zombi. Muri kumwe na bagira ubusa, mbahaye ikaze mu kiganiro.
Bajyaga bazani farisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukamba. Ndararuka njye Buganda, ndararuka njye Buganda.
Ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatatu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Uganda nibwo yatumije Bwana Frank Mugambage uhagarariye u Rwanda muri Uganda ngo atange ibisobanuro ku ifungwa ry'imipaka u Rwanda ruhuriyeho na Uganda. N'ibiganiro itangazamakuru ritagaragayemo ariko Bwana Ufono Pondo uvugira leta ya Uganda yabwiye itangazamakuru ingingo nkuru zatumye bamuhamagaza. Arasemurwa na Ignatius Bahizi ukorera ijwi rya Amerika I Kampala muri Uganda.
We are seeking three things apart from the general information of why this disruption.
Ati turasaba ibintu bitatu. Uretse ibisobanuro ku mpamvu habayeho uko gufunga imipaka bitunguranye, icya mbere kuba ari imipaka dusangiye yingiza ibintu n'abantu dushaka ko yafungurwa, icya kabiri dushaka kumenya ikirimo gukorwa aya magingo kuri icyo kibazo, icya gatatu dushaka ko twaganira ku kuntu ibintu byasubira ku murongo vuba na bwangu kuri iyo mipaka dusangiye. Twatumye na ambasaderi wacu mu Rwanda nawe kujya kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri icyo gihugu gushaka ibyo bisubizo. Twibaza ko inama zombi ya hano n'iyo mu Rwanda ziza gukemura ibi bibazo vuba cyane.
Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda icyanwe n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Richard Sezibera yahaye abanyamakuru ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatatu, nawe yasobanuye ibibazo bitatu batumvikanaho na Uganda.
Ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'abanyarwanda bakomeje gufatwa bagahohoterwa bagafungwa bakagicwa urubozo bagafungirwa ahantu hatazwi muri Uganda. Ni ikibazo gikomeye. Tumaze kugira abantu barenga 190 bafashwe muri ubwo buryo. Ni ikibazo kandi kitarabonerwa umuti kugeza ubu. Abandi babafungura bakabazana bakagera ku mipaka y'u Rwanda ari intera bameze nabi, bamwe bagasigaye imiryango yabo, abandi bagasigaye za business zabo, abandi bakabuzwa uburenganzira bari bafite bagasigaye abana babo. Hari imiryango ifunze ifite abana bato, nta gisubizo ubonera ku kuri icyo kibazo bamwe bafite bashakishije abanyamategeko bajya mu nkiko zo muri kiriya gihugu kugira ngo barebe ko byibura bagera kuri abo bantu babo. Na Leta y'u Rwanda ikomeza gusaba tutivanze mu bibazo bya Uganda n'icyo abo bantu baba bafungiwe, ariko twifuza kumenya aho umunyarwanda ari, uko yaba ameze n'icyo yaba afungiwe. Ibyo rero nta gisubizo tubonera, nk'uko nabivuze bakuru b'ibihugu ibyo bibazo barabiganiriye kuva nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahuriye na mugenzi we Addis Abeba imyaka ibiri gushira, barabiganira kumara iminsi ibiri, ndetse arongera ajya kumureba muri Uganda barongera barabiganira. Intumwa ziroherezwa tubishyira mu nyandiko nyinshi, ntabwo ari inyandiko imwe, inyandiko nyinshi. U Rwanda rurabiceceka uretse kubiganira nyine biganira na mugenzi wanjye minisitiri ubishinzwe. Ambasade yacu ibihoramo ni ikibazo kimaze igihe kirekire tutarabonera igisubizo, kandi twifuza ko cyabonerwa igisubizo. Akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti igihe tutarabonera igisubizo kuri iki kibazo gihari, turasaba Abanyarwanda kuba birinze kujya muri Uganda kugira ngo tuzabanze tumenye neza icyo kibazo aho kiri. Ubu tumaze kugira Abanyarwanda babaye deported barenze 986. Ikibazo cya kabiri nk'uko nabisobanuye ni ikibazo cy'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, barimo RNC, barimo FDLR n'abandi bakorera ibikorwa byabo muri Uganda bakoranye n'abayobozi bamwe bo muri Uganda. Icyo nacyo ni ikibazo, kandi nabyo twabigejeje kuri Uganda, turifuza ko nabyo byabonerwa igisubizo. Ikibazo cya gatatu nacyo dukomeza kuganira ni ibibazo abacuruzi bacu bakomeje kugira iyo bari muri kiriya gihugu, baba bacamo cyangwa se bakoreramo ibikorwa byabo. Ibyo bibazo tutarabonera ibisubizo, ariko nibwira ko nabyo ibisubizo bizaboneka, niko bimeze. Ariko umutekano wacu umeze neza n'imibanire yacu n'igihugu cya Uganda turakomeza kuganira kugira ngo ibibazo bihari bibonerwe ibisubizo, kubera ko umubano wo ugomba kumera neza.
Ku kibazo cy'ihohoterwa rivugwa rikorerwa Abanyarwanda bajya muri Uganda, bwana Ufono Pondo uvugira Uganda ati:
Let me make a clarification. We have no policy, we have no practices, there is no witch hunt against Rwandese in Uganda.
Ati reka mbisobanure neza, ntabwo kiri mu ngenderwaho zacu cyangwa mu buryo dukora, nta n'akagenderere dufite ku banyarwanda muri Uganda. Abanyarwanda bari aha bose barimo gukora akazi kabo gasanzwe nk'uko byahoze kuva kera cyane. Nta munyarwanda n'umwe ufunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nta munyarwanda n'umwe ufunzwe azira politiki.
Nyuma yo kumva ibireka turebe ingaruka bifite ku mpande zombi, turahera kuri amwe mu masoko yo mu Rwanda ku bacuruzi bajyaga kurangura Uganda.
Twaranguraga moviti n'amaproduit nka byose biva muri Uganda twaranguraga, ariko bikaba byazamutse kubera ko ibiciro nyine mibaga imeze ifunze.
Iyo muvuze ngo byazamutse, ubwo murashaka kuvuga iki? Byavuye kurangahe? Ni urugero
nubwo ngo n'ikintu cyaburaga 2 cyabura 5, nyuma cyaburaga 3,500.
Nuvuga ngo rero niba nkumva neza, umuntu ufite depo ye wavanye ibintu Uganda byinshi ahagaze neza ku isoko
cyane, rwose ahagaze neza ku isoko, ubona ugurisha neza kuko afite ibya mbere stock ya biya bya biracyarimo, ubya kabiri nibyo wenda ashaka kurangura, ariko akabatanga bigifite uburyo yanguye amafaranga nawe aburoko yo guha, ariko ubu ngubu mba bifite ubu ngubu nawe agurisha amafaranga ari hejuru gushaka agurishaga bya bisanzwe.
Uri mu bagiye baragaruka? Wagiye urya
ashize nk'iminsi itatu.
Baba sobanuraga ngo ikigo
baramubwiraga ngo subira rwo ntago wamenyaga ngo ni biki,
mubona byarababangamiye kimwe.
Ehe, gusa nk'ubu umuntu avino yavunjishije amafaranga y'amaganda ugiye kurangwa, uwaguze itike kujya ubwo ugezeho ukagaruka ya mafaranga kongera kuyavunjisha mu manyarwanda urahomba cyane, na ya tike yawe kandi ipfa gusa, bisaba ngo utegereze ngo imodoka iva Kampala wende kuzana ugasanga utegereje nk'isaha yose kugira ngo uzayibone. Ese urumva atari ikibazo? Wajyanye miliyoni ukayivunjisha mu maganda, kongera kugaruka ubwo urumva biragusaba ya miliyoni kuyisubiza mu manyarwanda, byakunda se? Byanze bikunze urahomba, nanjye nahombyeho nka 200.
hanyuma numvise ngo abafite ibicuruzwa byabo bavanye Uganda kugeza ubu ngubu ku isoko ngo birahenze
birahenze kubera impamvu biri guhenda nuko urabona nimba wajyaga Uganda nka muri panaro wenda Uganda ukayirangura nk'ibihumbi bine wayigeze no wenda ukayicuruza ku bihumbi bitanu cyangwa bitandatu urumva kugira ngo ivi Uganda biragoye sinzi ikibazo gihari muzatubariza abashinzwe binjira n'abasohoka icyo kibazo kirahari ndumva ntagaragaye nyina bakigize kuko twagarutse turi benshi hari n'umuntu tipe y'inshuti yanjye wajyaga kurangura inkweto za mangazi yasubiyeyo bwa kabiri nabwo baramugarura ntabwo tuzi ikibazo gihari ubwo rero ubwo nimba yakuze uko ashoboye akayivanayo wenda mu buryo bwa tekinike nayigeze nirahenda kubera ko yayizanye nawe mu buryo bw'ibanga sinzi nimba ari ukudashaka ko tuvana ibintu
bibaye ari ngombwa ko uhora n'abategeka ibihugu byombi wababwira kuki
nabasaba bakareka tugakomeza uburyo bwo gucuruza mu buryo bwambukiranya imipaka kuko abagande bari kuza inaha iwacu turabareka bakinjira nta kibazo niba tureke tugende kuko ibyo tuzana turabisorera ntabwo ari uburyo bwa magendo ariko dukomeza uburyo bwo gucuruza uburyo bwambukiranya imipaka kuko bwari budutunze kandi usanga ari ibintu byari bitubereye byiza batireke dukomeze ubwo buryo bwo gucuruza kandi bazi nimba ari cyo bakeneye n'abagifate natwe tugende nimba ari cyo dukeneye tugifate kuko bizatuma iterambere ry'ibihugu byombi byiyongera abaturage bo mu bihugu byombi dukomeze tubane neza ngo twari tubane
ikigaragara cyo nuko baranguraga Uganda nta yindi mari twongera turashakira inanga mu Rwanda nta yindi tumeze kubona
birabangamye bimeze bite
byari byose byabibangamye kubera yuko nta yindi mari turibuze kubona
ubaye ugira nk'ubusa butanga ku bategetsi b'ibihugu byombi
ngo bakumvikana abari mu kibazo bakagikemura hanyuma tugakomeza tukagendana uko bisanzwe ntabwo twiha tubategereje bariya bo hejuru bakagira ikintu bakora ko n'ubundi uko wabikoze ikibazo cyavutsemo niho bakizitwe ntabwo turakimenya neza ntacyo tuzi n'ubundi nibo zagikemura dutegereje bo rezilita yabo
tuvuga ko wajyaga Uganda wageragayo ukisanzura ukumva urisanzuye nta kibazo ukarangura nta kibazo
nta kibazo nigiye ngira Uganda rwose
mu bacuruzi bagenzi bawe hari uwigeze ahohoterwa kubera ko yagiye kurangura Uganda
ok nawe nzingiyeho
nawe mugiye Uganda bose ubu rero byahagaze
ntabwo biba byoroshye ariko nyine turihangana tugategereza serivisi ijya mbere izarangira
ntabwo byoroshye bumva iki abakurikira radiyo y'ijwi ry'amerika
ntabwo biba byoroshye bumva nka twe tuba dusaba dufite nk'aho karushaho kuba twagenda tukazana izo boro tukazigeza ino tukaba twacuruza yaba make tukayungukaho kuva kuzongera kwambuka si ikintu kiba cyoroshye
nk'umuntu yajyaga Uganda agiye kurangura imari kugira ngo abone ukuntu yakoranye hafi ubu ngubu uri gusanga inzara yatwishe ntabwo turi kubona ukuntu tujya hanze kujya kuzana indi mari ngo dukore
mukifuza ko byagenda bite
twifuza ko ababo hejuru batuvuganira bagasaba nyine ukuntu bakongera bagahuza twongera tugakorana neza tukabona imari
iyo Uganda wazanaga iki
nazanagayo nk'inkweto
uherukayo ryari
hashize nk'amezi abiri
mbese wigeze ugirira ikibazo Uganda ujya kurangura cyangwa kwinjirira abagenzi bakagira ibibazo
Uganda nta bibazo twize twagira nta nibwo nari nanabyumva
bamwe mu bakuraga muri Uganda ibicuruzwa by'ubwubatsi nk'amasima bahisemo guhindura amerekezo
meze mute nitwa Eric nkorera radio y'ijwi ry'Amerika hano wahashaka sima za Uganda yayibona ziva Uganda
ubu ngubu ndazifite ariko ubu ntabwo ziri kuza
ibiciro byazo bihagaze bite n'ibindi bimeze bite
ibiciro byazo aho bafunye umupaka iyi ni 35 ngenda yigurisha 9 ariko hima iyo bita hima abandi bayigurisha 9,200
ni ibiciro bisanzwe se cyangwa byiyongereye wenda
byariyongereye kuko iyi nayiranguzaga nayiranguza ku 8,000 iyi ndaranguza nayiranguza ku 8,000 ubundi kuyiranguza 9
ushobora gutanga komande Uganda bakakuzanira bimeze bite
kandi nta modoka izana sima ishobora kujyayo iyi ngiyi twazanye ejo bundi hashize igihe nyipakuruye ariko ni ukuvuga ngo nyipakurura baraje barapima batwaraho n'umufuka wa sampo barapima batwara n'umufuka wa sampo
nta kintu bongeye kutubwira abaje kuyipima ni bandi ngo
ari RSSS
kugira ngo barebe niba zujuje ubuziranenge.
Ikijyanye n'amasima aturuka Uganda yo
ntayo. Ubwo bikaza kurangira bite?
Nyere ndo gutegereza igihe bazabishakira bazatubwira.
Kwinjiza mbere byari bimeze bite?
Mu kwinjiza mbere nta n'ikibazo cyakiriwe. Ubu imodoka zacu n'iz'abandi zose zafashe umupaka wa Tanzania. Zirimo zirashaka kuzana, bagiye kuzana iki?
Mwayobotse Tanzania ho kugira ngo muyoboke Uganda?
Yes, turi Tanzania.
Si igihombo se bwo wenda mukurikije intera ya
Rehani? Nyine ni igihombo, urabona nka Uganda ikiza cyaho nk'iminzani yaho ipima imodoka yose. Kandi ikindi mazutu wakoreshaga Uganda sinago ari ukoresha hehe Dar es Salaam. Uvuga ngo imodoka yipfiriye mu nzira depanaje bigoranye cyane kuruta uko yapfira hano Uganda. Depanaje iba yoroshye cyane. Uganda depanaje yawe iroroha kuko ni ahantu ushobora kugenda ukarara ugezeho. Imodoka ipfiriye Dar es Salaam utega bisi ikarara mu nzira ukazagerayo ejo n'ubundi sangahe saa 12 ngo ni iminsi ibiri. Ariko hariya niba imodoka ipfiriye mu nzira ndakinga hano nkagenda nkasaba ibikoresho nkambuka agenda bakabikora bakaza. Ni nko mu rugo hariya hari ameze nko mu rugo.
Niwuhuje amahanga niwubumbye imiryango nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose. Abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati mimpembero wibaze nawe bambere. Kumubano mubano kumubano mubano.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turarebera hamwe by'imibano itifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda kuri mikoro muri na Ekwagira ubusa. Nyuma yo kumva ko ku masoko yo mu Rwanda byifashe twamanutse ku mipaka ihuriweho n'ibihugu byombi. Ku mupaka wa Gatuna mu majyaruguru y'u Rwanda ubu bari mu mirimo yo kubaka. Ibinyabiziga biremereye binyura ku mupaka wa Kagitumba na uhuza u Rwanda na Uganda. Gusa kubaka ni kimwe, kurekura Abanyarwanda bajya Uganda ni ikindi. Bishavuje bahatuye
amwereka mujya Uganda
bajyaga y'umunsi n'umunsi
ni buri kanya buri saha tujya ari kubungu. Niba natwabaye imodoka ntabwo tubizi ikibazo twajya gitwavana tukajya Uganda twateje. Ariko kuri sana ntabwo bari kwishyira ko tujya n'uwakuje wacya n'uruguru mu mazi bakakwirukankana n'inkoni zikaba zose. Ntatuvuganira mukora ikintu byagenda tubakarika abantu tukambuka genda bajya hano bugufi tukagenda.
Abo ngabo bavuga bari kubakumira n'abahe ni Urwanda n'Ubugande?
Ni Urwanda. Abanyarwanda bari kudukurana nitujye hakurya
kubwira
ngo nitujye turahura n'ibibazo.
Wigeze uhura n'ibibazo se?
Oya, twebwe bajya hano bugufi nta bibazo duhura nabyo. Reka bageze akampani bavuga ngo bahura n'ibibazo mwenda katuve nawe wagiye warateje ukavuga mwenda nzamara amezi atatu y'amezi tuyarenga uraza n'undi waje guteza aya hakurya bakubwira ngo igihe wari wavuganye nabo cyararangiye abagande bakakwambura ibyo ufite byose bakabitwara. Icyo kibazo gihari gusa.
Uyu mupaka mwahahiragaho gute?
Ubundi hano dutunze n'Ubugande gusa. Hano mu Rwanda dufite amafaranga ariko ibintu byo guhaha nabyo dufite. Isoko nabyo dufite naha tugomba kujya hakurya kariho tujya guhahira. Mwizi saha gahunga hano kujya mumva hano ngibyumba ngiye kuzana gahunga shize mu matike bikarahenda cyane. Ariko ujya hakurya kagura bitatu ariko ibyo bakagura bitandatu. Umva iyo ntere yose irimo ushyiraho matike usange byose byagucanze. Ukigira hehe i Bugande? Ubwo wadutangira gute? Ni ugucungana na mupaka tugiye hakujya n'ibirenge.
Uduhanda twapanya uvuga ngo kutunyuramo ntabwo bishoboka. Wigeze utugerageza se?
Turagerageza n'inkoni zikaba zose. Ubundi ni kugira ngo umuntu atawe kugira ngo uburare barakubita ukamukagira
ngo ngo iki?
Kugira ngo uburare ubwirigwe uragenduka niba ugahunga ugiye kuzana ugacya mu y'ubusamo ukakazana wamara kukazana no kukageza nta n'ikibazo.
Bibaye ngombwa ko bashyiraho ibihano biremereye aho ngaho.
Ibihano babishyiraho ariko turabyihanganira. Nk'ubu bavuga ejo ejo bafasha ibishyimbo hano ibishyimbo ntabwo biri gucyaho. Kandi hano ntabwo wapfa kubona umuntu wo kugurisha ibishyimbo ngo niba wasaruye nk'ibiro 50 ubimugurishe ntabwo bishoboka. Biba ngombwa ko tujya gushaka barwiyemezamirimo baguriye ibishyimbo he i Bugande hari utubijyana. Nk'ejo babafatiye hano haraguriye ibusamo ibishyimbo bayamanuye umupaka n'amagare bayamanuye ubu barimo barabasoresha amafaranga menshi kugira ngo bayivane n'ikibazo.
Hari no wambwiye ngo hari abo bafunze nibyo byo?
Barahari mu mupaka n'umujyi w'umuntu anabasangaye.
Ni ukuvuga ngo uwajya ruguriye arababona barinze barinze iyo panyarodi
abarinze barahari abadasoni nyiragutaba nibo baharinda kubakikana ikibazo. Ariko iyo bibaye ngombwa nk'ubu nk'ukuntu hano bari ishamba ni ukureba ahantu bahagaze ugatirimuka ugabatanga kugenda ugahita
urabona bifite ingaruka ki
ingaruka bidufite nuko ubu ngo ubuhahirane bwahagaze nizo ngaruka dufite gusa ubuhahirane bwahagaze
ikigaragara cyo muri igunze
mpamvu tuba twigunze nako ko imipaka babayifunze cyo kandi amahahiro yacu gahakuje ubugande ubwo nawe mu gihe bafunze cyo tube turebera nk'abantu babagiye nk'ahakujya ajya nka guhanga icyo kiro gitano cya gahunga ubwo tukabacungira ubwo babafashwe n'ubundi ubwo tukabivaho nkwa kukwambura n'akagare kawe nako gahunga wabambukanye igare bararinyambuye ntiyagiye kuzana ibiro bibiri by'agahunga kuko abana n'ubundi wo kugira ngo ashigishe igikoma ngeze hano hirya baravuga ati uvuye he ndavuga ati ko imvuye hakujya ubugande
none nyuma yo kukwambura igare ryawe ni ukuvuga ngo ububayeho ute
ubu ngubu se n'akazi karabuze ubwo no gukora ikiyede bakama igihumbi igihumbi rero mu bana batatu nta kunywaho n'agasururu reka da ubwo no kubona nako kazi ni nk'ishaba bari nk'uwawe akagwaye
ababuze uko babyifatamo bahitamo guca mu nzira zitemewe bisa no kwihara
ngende umunyamakuru ubugiye mu kisiyona urahanyura ute
nyine ni uguca mu mazi nyine kuko njyewe bosi wanjye akorera mu Buganda ni umunyarwanda aracuruza niho urabona ko ari ibiryo mfite ibyo muri saa sita
urabigenza ute rero
ndagenda nce mu mazi nambuke mu kugaruka ntibwo biraba ikibazo kudukubita hari igihe bagukubita uri kwambuka uri kuzamuka
bande babakubita
inkeragutabara
ku ruhande rw'u Rwanda
hari u Rwanda ariko mu Bugande nta kibazo kiriyo mu Bugande ugenda bisanzwe
iyo ugeze wowe nta kibazo
nta kibazo ni nk'ukuntu nawe ndi kugenda hano gusa ariko uraba urumva rero nanjye sinagenda ngo ndenge indi bariyeri yo hirya
none se ushobora kugira akantu uza kuzanayo kurya nk'akahunga
igitoki nabyo nabonye nyiragutabara arabikura ibitoki babakubita nanjye nta kintu nazana n'ugutwara ibiryo kuko nanjye mba narashyizwe nk'uku kwezi kugira nanjye nishyurwa yanjye gusa nta bindi nanjye mba ndi kugira ngo n'umuvuzi wanjye ugemo
buri gihe ujyayo
hari igihe nambuka n'ejo nambutse ntabwo ku kimwe ntabwo ujya nambuka
wambutse unyuze y'amazi
n'ubundi guca ku mazi nyine nambuka ikiye y'amazi
aba bantu turi kubona ni abakinnyi nyiragutabara
aba ni abaturage basanzwe dore na hakurya hariya barabona hari inzira harabamo n'akaguru cyangwa agafata hari hakurya ubu hari hakurya ni Uganda
ahehe hari inzira
urabona aba bantu byikoreye bikoreye ibyatsi mu gishanga kuri uwo mufurege hari inzira dore nk'uriya muntu wambaye iby'umutuku none urabona n'undi wambaye iby'umutuku ugeze ku kintu cy'icyuma kiri mu gishanga
cy'umweru
n'uravuye mu Buganda urabona ko ari kujya mu gishanga agenda nyuma
buriya ntibamufata baramumerera nabi
nawe yagushaka uburyo yataha nyine bamufashe kumuhondagura ibiti
muzacikayo bizagenda bite
tuzacikayo none se urabona mbere zaraya none se ko ari nta kintu umuntu yakoraga yajyaga kuri icyo gitoki ako kahunga ukashobora kubaho nawe waba wabona ibyo jana none biracyise tugiye kwicara mu rugo ese nitwicara mu rugo tuzakora akahe kazi ko bizajya natwe ntabwo tuzi bizatera ubushomeri bwinshi mu rubyiruko tuzaniwe ingaruka nyinshi kandi umuntu yayambuka agakikizaniye ku gatoki inzira ni ingijya kumanuka mpita ifata mu gishanga hano hepfo nkomeze nambuke
urahita utebera mu mazi se
nkandagira mu mazi n'ubundi nambuke
uguyemo se
uyu amazi ni imiferege ni amazi make ntabwo ari menshi
reka rero umwifuriza urugendo rwiza
nta kibazo murakoze
sawa rero kuraje
sawa
witegereje mu mpande zitandukanye z'uyu mupaka wa Gatuna haboneka abashinzwe umutekano birirwa bakumira bavuye cyangwa bajya Uganda mu buryo butemewe abagize ibyo bakurayo barabibambura ariko inkeragutabara zo ziti
ntabwo turi kubakumira
nuko kujya
kuganira nabo tukababwira ikibazo gihari wakumva ushaka kugenda ukagenda ariko wajyayo ibibazo iyo turabanza tukamubwira ingorane zihari kujya mu Bugande gusa Abagande bo baraza nta kibazo bisanzwe nawe arambutse ni umugande tubanza tukumwigisha nugiraho ingorane ntubishyireho ubuyobozi bwanyu ubwabigizemo rero kandi
barabutatabaza
kugenda nabo twamwirukaho kuko turamwiginga twamwigisha ujya mu Bugande kubera impamvu zinizi nugira ibibazo ntihari hakurya ugiye nta kibazo
uzi ko baraza kugwa muri aya mazi twe turababwira
nk'uyu mudamu n'uyu mugabo urabona ko babifite bari babihe
abikenyereyeho
buriya bikenyereyeho
abihekeyeho
buriya ibindi byo afite mu ntoki ariko kumwe n'uyu mugabo we tumufatiye amahanga twamubuje kwambuka
nubundi yambutagarutse tumusase dusangate arabitse
ubwo nyuma yo kumufata bigenda bite
ubu bagiye kumujyanye mu mpaka
Urwanda rwo rukomeza kuvuga ko rwafashe ingamba zihamye ku buryo by'umunyarwanda yabonaga banje gukora ingendo azabibonera hafi bwana Sezibera
ingamba zarafashwe za ministeri zishinzwe zifatanije nabikorera ari abayobozi ku nzego zitandukanye barimo n'abayobozi b'ibanze kugira ngo ibyo abanyarwanda bifuza kandi bafitiye uburenganzira babibone bitabasabye kujya ahandi ntabwo ari byinshi niba ari amashuri niba ari amavuriro niba ari amazi niba ari umuriro niba ari ibiribwa bisanzwe ibigori ibishyimbo imyumbati ibyo umunyarwanda akeneye akwiye kubibona hafi atagombye kugenda ingendo zimujyana kure iyo niyo gahunda irimo nibwira ko nta kibazo kinini kizaba ku banyarwanda batuye kuri iriya mirenge uko ari 15 ikora kuri igihugu cya Uganda byo hariho abantu bafite ibyo bakenera by'umwihariko ariko ibyo nabyo turakorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi nabo abanyarwanda bakabigiramo uruhare kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze nk'uko busanzwe
hagati aho Rwanda rurangira bene igihugu kujya Uganda mu gihe abanyayuganda bo bahawe ikaze
turutse he
turutse mu Buganda tukatona
cyonyo he
tukatona hano akonga n'iyo wacyonyo
urumugande utuye he
kabaye
imigenderanire ntabwo imeze neza bimeze bite kuri mu ruhande rwanyu mu byakiramo
kabisa ndiwe ndabona nacyo bazo kirese zimotoka ziviriya kubazita zitatambuka habari mabacuruzi bafite ibintu byabo birangirika bibora bakaba batuye iminsi myinshi amafaranga aba yabashizeho urabona nk'abashoferi cyangwa banyine imodoka baba bahomba turasaba Imana ngo abatufashe kubera turabavandimwe ibintu bibishire
abantu badutinyishaga ibyo twarebaga iki tusanze Kigali ni amahoro ni byiza ariko iyo ugeze aho kurya umuntu avuga ibye
I don't know bandi babatinyishaga
iyo ugeze mwakurya uri kuza
wowe umunyarwanda
ndi umunya Uganda Uganda ni so mfite tour company so nari ngiye kwakira abazungu banjye Kigali paraje barabyama turikirinze nta kibazo dusubiye
musubiye company
ka dusubiye ka ko bareba harukuntu bafasha amarwariro so muri rusange tokene okay, nakibazo sibye Uganda bavugaga ko Rwanda gwanze ibintu byabo bibyakagoze by'ubucuruzi gusa naho ibindi twabagenzi turabona nacyo turi kugira danje ku wa gatanu sanga ari imodoka zafunze mburaho guca kugezaho naje baraje nabo niho guca bakangira ingangaza ngagira ngakira abashitsi bayo
yeah uri yumvute rero kuba
cyangwa igacindu nduva nishimye bayizawe very nice kandi Kigali duvaga neza nkajya wushaka nkagacupa kanje neza
ugere urugendo rwiza rero
okay thank you
you are welcome
tuvuye ku mupaka wa gatuna twakomereje ku mupaka wa Kagitumba mu burasirazuba bw'u Rwanda aha naho twahasanze imirongo miremire y'amakamyo ku mpande zombi yiganjemo yari yageze gatuna gasubizwa inyuma uganiriye na bamwe mu bashoferi ntibazi iyo bigana kandi babuza iyo bacira nayo bamira
kubona iyi mabadilisho ya mupaka ya boda mbili sisi kwa madereva sio mzuri lakini tunasubiri kuona wanatuambia msubiri kidogo
urabona izi mpinduka zabayeho ku mipaka ibiri ku bashoferi twebwe si byiza ariko baraguma batubwira ngo mutegereze gato twe ntituzi neza ngo habaye iki kiraturuka he turareba nyine ikibazo gishingiye ku kuzenguruka hanyuma urugendo buri turutangira tuyinjira mu muhanda iyo maze iminsi myinshi mu muhanda amafaranga aranshirana inzara itumereye nabi nicyo kibazo dufite hano nkanjye mpamaze iminsi itatu kandi nari maze indi minsi negatuna icyo ni cyumweru cyose kandi na magingo yasinzi kijya mbere
iyo ni wiki muzima na sasa hii mimi sijui kitu kinaenda mbele sasa shida gari zimeongezwa mafuta kitu kingine
ikibazo kiriho imodoka zanyoye ibitoro byinshi ikindi kandi ku bashoferi kidushegesha ni ukuzenguruka ukaza ukicara utazi kijya mbere igihombo ni kinini cyane haba kuri leta haba kuri databuja haba no kuri njyewe kuri njyewe amafaranga yaranshiranye gahunda za boss yari yapanze mu mafaranga sinshobora kumubwira ibyo niboneye kandi boss yongeye ibitoro nicyo ni igihombo
na upande wa boss aliongeza mafuta na hiyo ni hasara
Nshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cyanone nahambaye ngicumbikiye shimiye buri wese ku musanzu yaduhaye mu kiganiro ntibagiwe namwe mwadukurikiye igihe ibibazo bikiri mu nzira tuzakomeza tubikurikirane tubibagezaho aho bizadushobokera mukomeze kunogerwa na gahunda zacu mwari na bagira ubusa nahuta
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.